Omutima gw'omukyala muzito okutwala, nkiriza omukwano gondaze bw'omundi. Nebaza Mukama Katonda yakuntondera, bigambo by'omukwano n'amakasi byangu. Naye ogumya ondabirira ofudde obuntu, abangi baali balowooza tinazaawa. Naye ng'entegeka ya Katonda yeyabaawo, amazima ga Katonda mu ggulu nkutwale. Leka tugende nkulage, z'omukwano gwange mugimu kadomola mukwano gyangu. Abalume yosanidde okubiza diya wange. Leka tugende nkulage, z'omukwano gwange mugimu kadomola mukwano gyangu. Abalume yosanidde. Mukwano ne baby banga biyuza amaka gafe, kubanga tumanya nsonga tebireta olusi byebifula n'obufumbo okukumira ddala. Ebigambo by'abantu byo bifeko bimamasigibalage nti bamala budde, bagala nkusule wate bakulondewo, tambola nabamakuddelako wange. Tugende nkulage, gy'omukwano gwange mugimu kadomola mukwano gyangu. Obere mama wabana bange, bakaso kumebio bugaga byange. Wendi fosi gazebi ntu byange, zikiriza mukwano kuwera kuyange. Obere mama wabana bange, bakaso kumebio bugaga byange. Wendi fosi gazebi ntu byange. Omukwano wange sigwa katingo, nagara kutwale mubakade. Bagaga senti kwekwe nonzeo, anazara kumebio bulamu wange. Wagala nyo bulungi bwange, esanyu obulamu bwange. Akaseko kokamala mizimu byange. Ali 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 ali. Tugende nkulage, gy'omukwano gwange mugimu kadomola mukwano gyangu. Abalume yosanidde okubiza diya wange. Leka tugende nkulage, gy'omukwano gwange mugimu kadomola mukwano gyangu. Abalume yosanidde Tikita yaka wandise, Washington atimpute. Bebe kulumba imbite, di Uganda emegele. Leka tugende nkulage, gy'omukwano gwange mugimu kadomola mukwano gyangu. Abalume yosanidde okubiza diya wange. Leka tugende nkulage, gy'omukwano gwange mugimu kadomola mukwano gyangu. Abalume Sunny day, oh sunny day.